yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikirana iburanisha nk'abandi nta marangamutima adasanzwe umunyapolitiki madamu Victoire Ingabire Umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni mu rubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be. Ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri Sibomana na Ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega Sibomana n'itsinda ryose. Bwibutsa ko kore wari isubiracyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka itandatu ku byaha bisa n'ibyo ari kuburana. Bwasobanuriye urukiko rukuru ko abo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka Darufa Umurinzi bwo mu magambo yabwo bwita agatsiko k'abagizi bana bikuko ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba Darufa Umurinzi bifashishije umunyamakuru Theoneste Nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho. Bwasobanuye ko mu kwezi kwa cyenda kwa 2021 abaregwa barangajwe imbere na Sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'Icyongereza busobanura ko Sibomana ari umuhuza w'ikorwa wa Darufa Umurinzi ku rwego rw'igihugu. Bavuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki Ngabire Victoire ari wari ubiri inyuma. Bwabwiye urukiko ko yahuje abayoboke we n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya Serdija Popovich yise Blueprint for Revolution ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda. Gusa bukemeza ko umunyapolitiki Ngabire atari mu kirego. Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo ushinjwa bivugaho ariko ntibyadukundiye. Niburanisha ryo ku itariki ya 21 z'ukwezi gushize ariko Ingabire yari yabwijwe rya Amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro yari yabidutangarije muri aya magambo.
Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntekereza ko icyambere cyo nta mahugurwa gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo baba bubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye. Ko ntabwo ibyo bintu ari byo. Icyo namaze kubona iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere bashaka n'abashaka gukururiramo izina ryanjye n'abiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro Unity Club perezida w'u Rwanda Paul Kagame nta muntu yavuze mu izina ariko mu magambo ye harabahise bakeka ko avuga kuri Ingabire.
Nabo twavanye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira wenda henda mbere yuko hakongera umuntu akabamo muzima cyangwa nabi n'abakorana nabo n'iki yarangiza bagasubira muri abanzi n'abazirirwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza kuzi y'amasaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo.
Ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga baregwa bari barihimbye amazina nka Sandra na Anna kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano. Buvuga ko ababahuguraga bavugaga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo. Bushinjacyaha ko yabwiraga bagenzi be ko muba bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa Kigali ubutegetsi bufata nk'umwanda abahinzi abo leta yita abajenosideri abarimu n'abanyeshuri babayeho nabi n'abandi. Muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside, abasirikare, abaturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Tanzania na Congo kuko bari mu ruhande rwa leta. Bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro. Gusa mu barokotse jenoside bugasobanura ko bose batumva ibintu kimwe ko ahubwo harebwa bari guhita babumva barimo Aimable Karasina na Yvonne Damangiryamugwiza bafungiwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yabakorewe. Buvuga ko hari itsinda ryiswe Operation Serwakira aho bagombaga gukwirakwiza inyandiko zanditseho amagambo agira ati turambiye imisoro, turambiye gukubitwa, turambiye gushimutwa n'ayandi. Ubushinjacyaha buvuga ko mu bagombaga gakwifashishwa gukwirakwiza izo nyandiko harimo abamotari. Buvuga ko Sibomana yafashwe amajwi avuga ko abantu bose bamaze kwanga leta kandi ifite ubwoba ku buryo haramutse habaye akantu gato ibintu byose byashwanyuka. Buvuga ko hari hagenderewe ko byose byazakwirakwizwa ku munsi ngaruka mwaka witiriwe umunyapolitiki madamu Victoire Muhoza uzi nka Ingabire Day. Ubushinjacyaha busobanura ko abahuguraga abayoboke ba Darufa Umurinzi babumvishaga ko guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bitubwe igitugu byagombaga gukorwa nk'ibyo inkubiri yahiritse ubutegetsi mu bihugu by'Abarabu birimo na Tunisia. Buvuga ko ibikorwa byaburijwemo bidaturutse ku bushake bw'abaregwa. Ubushinjacyaha bwavuze kuri Sibomana gusa, mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru Theoneste Nsengimana. Niburangiza kubahatura bose uko ari 10 buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura. Ehwa Jerusalem, Amerika, i Kigali.